Apple King, forever and ever. I love you, baby.
Sabaka tu konekitinge, vienjoge ransavu ulire. Meseji onsave tuke, chimanyi ulichanku wase. Ogumu kwa nungo kulete jendi, awaku kwa tako wagambe jendi. Ogumu kwa nungo mungi jendi, uliwebu chamba nkwetaga. Ulimu sana kukumacha kwempowa, mkwano wange mungi wambi kwenkuwa. Ukute nyweza wambi tonta, chimanyi ulichanku netaga.
Never leave you, never never leave you. Never leave you, and we always love you. Never leave you, never never leave you. Never leave you, and we always love you.
When I kusanga kupate te wajua, waneva zumo kwa no wambi kwenkuwa. Nasuvizo kukuwa sasirikuta, donga manzi jengo cha tunula. Bulu njivoli na mkamate ya kusero ya kachira vocho mutima chenina champeta. You look beautiful, oh Sherry ni kuwasa. Tonju wa wambi ni ndanzi jamboro. Ulu njiwanze kantole, nwani lile future kankole. Mutima gogoli na sabye kukume. My Mr. Wechanga.
Never leave you, never never leave you. Never leave you, and we always love you. Never leave you, never never leave you. Never leave you, and we always love you.
Yo, yo want to me honey mbirese. Mpomu kwa nogo baby nkuweke. Pane wake mchifu bacho nyumire. Chimanyi buli changu wase. Yagala nkutuze mwute bufuge. Fune kamera zipiki tukuwe. Utali muserene chiro tuzine. Wakuwene vyo kunyu wango chetaga. Tulizena mazina wanji batu chawe. Tulikola zipate wabili nzenawe. Malaika mutima gojoli gugume. And everything I'll do for you. Nikole vikuju miranto sanyuke. Kutwaleke Dubai gita tusune. Nikukuwe chidara wanji walumwe.
Never, never leave you. Never leave you. Never, never leave you. Never leave you, and we always love you. Never leave you. Never, never leave you. Never leave you, and we always love you.
Never leave you, never leave you.